Isi hambili minyaga Ngihamba ngiloku ngifuna ubambo lwami Abanye bayadlala Abanye kubu kuthi yaqonda nanga I don't waste no time no So angithembi muntu I don't have no time for Ukuloku ngibheka umuntu
Sengikhalele sipho Yazi into kwenhlika ulesizwe
Inkinga ngithembi muntu
Mina umtsholo yangihlupha Ngihlala ngizifaka izinkinga
Awungiyacela Nhliziyo yami Awungithandele Mehlo ami Ungibonele Ngqondo yami Awungicabangele Zinyawo zami Ungithathe ungibeke Kwanhliziyo Kwanhliziyo ngiyese Kwanhliziyo Kwanhliziyo ngiyese Lwehlilula Nenhliziyo yami yelula Bekungelula Inhliziyo yami beyiphula Lusakhona uvalo So angithembi muntu Enginaluthando Lusalele oyedwa umuntu
Sengikhalele sipho Yazi into kwenhlika ulesizwe
Nhliziyo yami Awungithande Mehlo ami Ungibonele Ngqondo yami Ungicabangele Zinyawo zami Ungithathe ungibeke Kwanhliziyo Kwanhliziyo ngiyese Kwanhliziyo Kwanhliziyo ngiyese
Jabula, 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 jab